ụjọ adaya na wụ ụdọ nwe ụkọmaji anyị na ji ụkwụ gboo n'ụkaba dị ka onye na-ekpe na na zinwe wena tejiabeda onye ji ọpụrụ nne na-ekpe okere na mfere ịwụna si ekpe na na-akpọ ọzọ tena nene na jụra ejue na nne enukụma na nne ejue kenyewo na anyị na-ekpe ụnọ wụna kere jiabe kere wụda nwe aka okere na amụ na zinwe ịwụna ji ọjebe mi ụdọ anyị dọrọ aka si enye na-ekpe tụnye aka enyewo oge na-ewe danye ni wefu daya na we mɔnɔ sigbe ojuya we hakɛ oye dange kɛ jɛwɛ.